Tuna flow, tuna grow big, tuna make kids. We're growing big as shit, man. Yeah. New factory at Rizla. Nafanya tuna grow hard.
Tick-tock, zig-zag, wanasema ni Rizla, the big plant, the obscene plant. Ujana ni moshi, hebu ni hoji, yangu ni moto, wahenga kwa jela, machela masela, kuandika kipaji, kufanya upanzi, kuvuta kuvuka, ukuta kukula, karizla kuchunga, ushikwa na mbegu, wahenga wagonjwa, wenguzi ndio sisi, kwanini machizi, na ndizi barizi, baridi ya kili, kamili effect, ni ya Rizla kwa ziza, malizo wa ujinga, kupinga kupigwa, kuliwa kulishwa, onjeshwa pitisha, kuiva lazima, kushiba hatia, hatia kuiba.
Wanashanga, who's spitting now kwenye one sentence? Kwenye track na rap, na wa trap na trap, na wa bang na pop, na wafanya wana trap. Ouch, gita ni ya biz, jina kubwa, kalam kubwa, we bringing shida. Cause everything we do, they think ni shada. Everywhere we go, destination ni bama. Basic come through, wanaleta umama. Boss come through, tuna west come juu. Tuna west come juu, wanaleta umama. Boss come to, tuna west come juu, tuna west come juu.
Okay, moja mbili tatu, akili ya kibantu. Dani ya matatu ni warasta wako vitu. Toto mtukutu, kisha anatatu. Fala kati ya watu, pasta mtukufu, subiwa. Anacheza kama Shakira, manina. Huyu mtoto asha chizika, setuka. Bangi zangu zisha lepuka, gudisha. Msafara wa kalenda, January, ata ifike December, sijali. Ata wanifunge jela, jaani. Kando niko na masela, vitani. Tunashinda kama brother.
Na 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 na, oh na 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 na, oh na 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 na.
Ini effect ya Rizla.
Oh na 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 na, oh na 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 na, oh na na na.
Ini effect ya Rizla.
Oh na 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 na, oh na 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 na, oh na na na.
Ini effect ya Rizla.
Oh na 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 na, oh na 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 na, oh na 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 na.
Ungependa cheza nziki ili upate riziki. Wajitia marafiki kumbe wao wanafiki. Wakuvuli ya miwani wakati we uko mwani. Wakuona hayawani, swali lako ni kwa nini. Unapenda vya Amerika, wasau vya Afrika. Hata mbali ujafika, ilipata kusifika. Usione uko mbele, ukanza piga kilele. Kwani ujafika kilele na huto ishi milele. Usipende wenye pesa ama wale wenye visa. Na ustajabu ya Musa na huseme huna kosa. Wakipende watabonga, mimi bado ninasonga. Na sijatia nanga siyo ndumba wala.
Na 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 na, oh na 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 na, oh na 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 na.
Ini effect ya Rizla.
Oh na 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 na, oh na 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 na, oh na na na.
Ini effect ya Rizla.
Oh na 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 na, oh na 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 na, oh na na na.
Ini effect ya Rizla.
Oh na 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 na, oh na 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 na, oh na 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 na.
Oh na 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 na, oh na 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 na, oh na 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 na.